kwa game isitoke, you nigga should give me my room. Kwa beat mi ni mlafi na flow kama papi mosquito na umadaka doom. Bada kuseti na hisi na float ni kama natuwa na balloon. Surambaya utadhani baboon, nikowera nikuwe tycoon. Back to my hustle ni jenge ka castle, no wanda na mwagaga jasho. Kazi ni kazi ataka ni kutua kwe boru investie yako. Ameshinda kiapa kidea na rap, kijana katiwe tutako. Huyu penga na dai, ata ni wai lakini ni mwai kipako. So lazima ni walk bana, walk, walk. Walk, walk, lazima ni walk bana, walk, walk. Walk, walk. Life is a bitch, lazima ni do. Apiga mashow, unataka kutu. Utashindaje job na badu kupua. Ni kama melicho mwana manyu. Utatoba kwa life amu tobe mwapua. Kujita wife na finyo na shua. All of the way, nina manuva. Kama hupi, nitakuua. Bwanake alitaka tu mtoto, na umremba alitaka tu joto. Na jubaba lechana na mama, kiwa class for man, what for. Umremba ameanza kutrip, ameshinda kiomba katip. So aka keep change, but kama ni head na mangu iko nyuma reshit. Smoking these rappers kama shi ya chimney. Nyuka kakuo tondie kwa vitimbi, ata kwa jamu na tekwa na simi. Bicha mejamjwa liona tu simu. Lenda watamu wakatoka wazimu. Kisawa ya kubonda ni kuumandimu. Shara ya mvua, buda mawingu. Watuzi patana ka adhi na wingu. Paka na mpaka ni peiju. Mula nasema ndo mimi na saka. Na chungu sivunje mayai za treju. Izo ndo zako za sapa. Maselebo na kulaje kutoka YouTube. Na raya wana tadata. Mama ya nani ni mama wangu. Nae siwa maana. So lazima ni walk bana, walk, walk. Walk, walk, lazima ni walk bana, walk, walk. Walk, walk, I'm quick into breaking and messing the weak. Killing the dead, raising the sleep, protecting the walls, we're killing the sheep. Squeezing a drown, early and then asleep. Ask for permission, they told me to sit. Take you for granted, they make you be weak. Utakosaje feelings na Jesus, aliwipu na ngoja akami na enda na knee. Walking and walking and walking the talk. Climbing and gliding and getting on top. Hate me, mistake me, you want me to stop. Sinagi, Hiroshima, barbado na drop. Ame try maratano, barbado ame flop. Waliomba projo na pro, aka drop. Ame shinda ki im kama hunter come scope. Grow from a billy and turn to a goat. Get to the mountain and get to the rope. F to the K, nimekuwa to crop. Napata blessings kushindadi pop. Na wenye wivu wataenda report. Mimi ni human napenda resource. Kidole cha kati kwa human resource. No one did care so I tang to myself. Na kuna fala na dhani I'm soft. Jukazi nikiza kusikizwa. Duni na kasi ya makasi kwa giza. Chungu sicheze na miza. Jua I swear nita kupiga. Mboru unaanza kuringa. Bicha na hit. Sayana ni omba kadinga. Baba ni kama Raila. Kwa hii movie mimi ni killer.